Umfanekiso wamashumi amathathu. UYesu waya komkhulu eJerusalem. Ngakwisango lesixeko eso, uYesu ubone ndoda ithile eyayiminyaka engamashumi mathathu anesibhozo igula. Yayilele ngakwichibi elalibizwa ngokuba yiBethesda. Abantu abaninzi babekholwa ukuba uyaphiliswa ongene kuqala kweli chibi amanzi alo akushukuma. Nale ndoda ibifuna ukuphiliswa, kodwa ayibanga nako ukufika kuqala emanzini. Ke uYesu wathi kule ndoda, "Phakama, thatha ukhukho lwakho uhambe." Kwathi kwangoko waphila loo mntu. UYesu wenze loo mangaliso ngomhla wokuphumla, umhla wokugqibela weveki, lo wawubizwa ngokuba yiSabatha ngentetho yangoko. Ke, iinkokheli kwezonqulo zamaJuda bezinemithetho eyodwa malunga nalo mhla, zisithi makungasetyenzwa, kungaphiliswa nokuphiliswa. Zazingazihoyi iingxaki zabantu iinkokheli kwezonqulo, kodwa zazikhathazekile kuba uYesu ephilisa umntu ngomhla wokuphumla.